ayiwa ne nalen ne na beli tɛ kelen di dɛ seli kunakuda nɛn di tɛ ka dali ma a titiri le ba ka jadi
bakatakini bɔ daga la fa dɔ bɛ yan cɛkɔgɔ kɛ tee la fa dɔ bɛ yan sumala kɛ mɔni na fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan bakatakini bɔ daga la fa dɔ bɛ yan cɛkɔgɔ kɛ tee la fa dɔ bɛ yan sumala kɛ mɔni na fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan ko kanɲɛ jɛlɛnkan ye fa dɔ bɛ yan u ko kama doroge fa dɔ bɛ yan kanɲɛ pakalama fa dɔ bɛ yan kangɛra arate fa dɔ bɛ yan ko fiɲɛ ba nun na fa dɔ bɛ yan mabɛ kan bɛ jɔ poto la fa dɔ bɛ yan ka tɛ sɔn ci ma fa dɔ bɛ yan mabɛ kan bɛ fɔ pila la fa dɔ bɛ yan kokantɛ ɲuman kɛ fa dɔ bɛ yan mabɛ kan bɛ bile la fa dɔ bɛ yan kokan bɛ gonu fɛ fa dɔ bɛ yan mabɛ kan mu nɛgɛ nɛgɛ fa dɔ bɛ yan ɛna bisu kɛ ne labɛn fa dɔ bɛ yan ɛna kɛlɛ kɛ ne labɛn fa dɔ bɛ yan cɛ nankan kɔmi kɔmi fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan ko ne tɛ sari ye fa dɔ bɛ yan dunɔ bɛ da president ye fa dɔ bɛ yan mini ka di president ye fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan kokan tɛ piri ye fa dɔ bɛ yan masa tɛ damasi ke fa dɔ bɛ yan kanɲɛ gawa ye fa dɔ bɛ yan kokan tɛ suwa ye fa dɔ bɛ yan kokanw jamale fa dɔ bɛ yan wakanw kafale fa dɔ bɛ yan ka tɛ sɔn foli ma fa dɔ bɛ yan kokanw yadale fa dɔ bɛ yan komodi sumale fa dɔ bɛ yan koko ne bɛ juin mi fa dɔ bɛ yan atange bɛ diɲɛ na fa dɔ bɛ yan tɔnde bɛ fima. Bakatakini bɔ daga la fa dɔ bɛ yan cɛkɔgɔ kɛ tee la fa dɔ bɛ yan sumala kɛ mɔni na fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan bakatakini bɔ daga la fa dɔ bɛ yan cɛkɔgɔ kɛ tee la fa dɔ bɛ yan sumala kɛ mɔni na fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan fa dɔ bɛ yan awɔ ne jamanɛ fa dɔ bɛ yan ma fili ne jamanɛ fa dɔ bɛ yan awɔ ne kafale fa dɔ bɛ yan awɔ modi yadale fa dɔ bɛ yan awɔ tɛ suwage fa dɔ bɛ yan awɔ n ye dangaden fa dɔ bɛ yan awɔ tɛ arrivé fa dɔ bɛ yan a fɔ an fa arate fa dɔ bɛ yan juguya do wa yabile do wa jogo kɛlɛ do wa ta dɔ yɛrɛ min do u si tɛ tɛ ɲuman fɔ seruma u bi kɔrɔ fɔ wasuma u bi kɔrɔ fɔ hali ni ɲɛna dɔ bɛ fɔ kɔntara sinera prestasɔn cayara ne ka fɔnu cayara modi jugu malola facebook dominera mɔjɔba kɛ nisana yɛlɛ tim gɛja ni kunkɔrɔta fɛn fɛ kumana donɔla aw bɛ nimisa. Kiasupi, Dajalo, Blackstar, Padovea, Luca Williams, General.